yande joni wittori min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Ko watta himɓe sappo e goho woni ko sikka tawrede ñaw wiyetego coronavirus to enna maradi ɓe en nandu konnon himɓe paddama gam batte ƴeewe yalla no woni e maɓɓe na wala e maɓɓe en nanan ko gouverneur région e nda haali noon ni sukaɓe ummatore gonɗon no gadda ballaga muɗum e harfilla ko darto kono firtigol ko e himɓe tindinen ɗum dow no watta ko hissa ñaw coronavirus ɗo enna nder galle ñame banggere warde banggere goto mabɓe fillonte en noyɓe gomɓe gaɗata ɗum yewtere men pinno hande studio kalango haaltana haala sukalo e ndewo e koyite kono gatte e cuuɗi gam batte hono wadde jina woɓɓe no gadɗo gam heɓa ceede e mabɓe nani komin kaldo ɗum ɗon du kondan kori jam woni e moɗon Soumana Amadou jangganton habaruji e fulfulde kori jam woni e moɗon fa wara joni du kondani habaruji e fulfulde hande nde en puɗɗirani leydi men Niger yiitowi kase himɓe ɗiɗon woɓɓe wonduɓe e ñaw coronavirus ɗum du kondan yettini jokka himɓe sappo noonni ko yiya ko lamna e nder leydi Niger no wondi e nguɗo ñaw tawama du kondan himɓe enɗan ɗo enɗan nder gallu ñame goto o kayi yo debbo o to du kondan yo gorko noon debbo on wodna duuɓi capanɗe joyi e ɗiɗi gorko o duuɓi capanɗe joyi e jeegom yerno ministére hawjende cellal ɓiɓɓe adamaɓe andiniri ɓe mbi debbo on kay ni hono neɗɗo goɗɗo gonduɗo ñawngu ka o wonduno ɗum saabi nden e nanngol makko ñaw ngun gorko on du konɗa le jaahal ngal yaano to wiyte centre afrique libéria warde kenya caggal majjo ndu faande nde andinore woro nde holli wiide ke ɓe fuu eɓe joga ton to doctorotoɓe gon ɓe cawre to laati du konɗan cellal maɓɓe hen ɗon no yaara no haaniri noonni ara filla ko darto ñaw nguni coronavirus o endan no tawa du konɗa ni to endan maradi ko wattu himɓe sappo e goo woni ko sikka wawi tawrede ñawngu endan kano woni heɓaka laandi dow muɗum ɗum saabi ni ko fa wade joni du konɗa ni ɓe padda gam batte ɗon ƴewtino fa waɗo yerno gouverneur région endan haaliri o wi ɓe daaran noon endan saabu himɓe no laatiɓe ƴoowi jahaale warde ɗo endan zacary oumarou gouverneur région mo maradi nani ko haalni mouhammed mamman dow fi o
nous n'avons pas de malade dans la région de maradi
min gala fuu mo ñawngu nangi nder région maradi o amma ko woni hen ni mbiɗen godi ɓiɓɓe région o waɗuɓe jahaale mum nder lanaji piroji hoƴoyɓe ñawɓe gartiri kamɓe du ɓe paddama ley ɓaadeji mabɓe jemma ila ñalowma du loctoroɓe no kinniɓe fa wakkati moɓe keƴana on jeɗɗiji ɗiɗi ɗen no kuuɓa nangude ñalade hande nde gonɗe lemu nde wala fuu ñaw coronavirus ngu woni e mum miɗen eela du tawe wakkati moɓe kokka on yettake tawa ñaw coronavirus ngu wala e baa goto min godana ko watto nimɓe sappo nder région maradi ɗo eɓe ɗen du tokkiti laabi fuuɗi loctoroɓe kinniɗoɓe ɓen kolliɓe
des techniciens de la santé qui les suivent
to enna zender konan jiidal wonko gouverneur région o waɗi hakkude muɗum himɓe gam batte hono firto ko e himɓe e tindi dow filla noon himɓe gatta ko hisa ñaw coronavirus gouverneur région nimo zender o wi himɓe to endan ni ɓe pamtinaki sanne sanne dow laabi koƴatɗi endan ɗum wajibi nen ene ka o wi o waɗi jiidal hakkude makko e mabɓe keñande endan gam batte ɗum heɓa ɗum famtino fa woɗa issa moussa gouverneur région mo zender nani ko a haalani moustapha mamasani bandimin dow fi o endan
ce sont les ulema qui ont décidé de ce que
ardiɓe diina alsilamagal ka en kawri gaɗi andinore wi'ude juuleɗe jumɓa mabɓe kaden du to himɓe gaɗu jamɓiɗe no juula juula joyi juuleteɗe ñalowma fa ɗum waɗa jeɗɗiji ɗiɗi tawta no haalire ko himɓe fama kan woni heɓaki ɗum du saabi komin mbi'i no hani noon min jiilo min pamtina himɓe min pirta ko e mabɓe nder majjum du min noddi ardiɓe diina alsilamagal min mbi'i no hani noon ɓe nanga ko e himɓe pirto ɗo tan o laabi kesi cingaɗi ɗin gam renude himɓe min kaldi e jom en bangueje ɓen jom en hikmaku haaloɓe nani fuu kam fuu e ko koɓe habaru ko watta habaru on yettake himɓe fuu gam hana so jama aare den raɓodiri himɓe re'ata tinno no maaya nden ko wiye a min mbi'ino himɓe kakkilo illa joni laabi ɗin himɓe kani tarsino ɗowtanoɗi gam safare gon fuu wala ko hisina himɓe sarri
ñawgu
garte nder région mo maradi to enen d'accord du konɗa an laabi no wodi koƴaɗi gam filla hono hisugol ñaw coronavirus ɗum du konɗa ni hon loctoroɓe mawni wonde to enen kañum on ko hoƴƴi laabi ɗin endan ɓe gaɗi andinde himɓe e tendi e dow finoye ñawɗo coronavirus kañum e tokko muɗum hani joɗoro wakkati ɗum waroyno ni sani ɗan bawu latir kañum hawji filla ko darto laaɓalle loctoroɓe nde enɗan mawde nani hono jamiroje koɓe gaɗi ko laatidu konɗa ni yaade e himɓe endan bandimi adamu oumar woni ko hoƴƴi haala makko
rigakahi ne ake son a yi rigakahi kuma dan katta shugo abinda
ko hida kan ni woni singude labi wawade ko hisina himbe rabu nyawgu dundu sabi ko min bi'i himbe acce hawrude no jula be pamadu fa handen ko wi'a ka to be julu amma haura wada jambi kan wi'a acce gina dan anda ka funa to jambi on raba himbe kadendu nangudo nyawgun dan tawa der jambi on to sujudi ton ton acce to bibbe nyawgun dem baade dillu non gardo sujudi dan no kure den fu no wawi nangi bibbe nyaw coronavirus gu kandu yaha raba koreejum raba takkibe mum fu nangudo nyaw gudu fu accataake himbe jahatum accataake du joomu e koreejum mum fu burto yasin denneno haani non jambi o acce to jumbe du fu
cikin jambi ita juma'a gaba dai abadi ma
nonni tayna belle yara wana region mo tilaberi kandudo filla ko darto hono no fa hande rentade nyaw coronavirus waddi ko fa wara jondu kon nan wodi laabi ko jaa latidi himbe galan tokkitidi kam wonno har filla ko darto hono mobilaji ko ato ada himbe yaade jahale nonni non sabi fa hande be bi ton enda waddi jo e mobilaji gombi no yaano ciudon hoje himbe no jaarno kuje no kuje fa hande no wodi mobilaji goddati wana mobilaji jahale non kan won himbe enda no jaba cede teddude himbe be enda gabbata yara no kuto be jidi be jaado enda dum wonno ko secrétaire général préfecture mo belle yara mbieteedo Moussa Saïdou Agali o famini bande min Hassan Moumini noy wonno wada
hankanki mota zirga zirga
ana konata ya warta loreji kamdo fu gote ngel non syndicatji mabbe ko e mum kokkibe dereji kengan ko min noddibe be kollimi dereji di syndicatji kokkibe amma dum fu hatta gan jawdi to min gon miden nana nawdun bibbe leedi ben godi ngalano durwano ko e mum loreji din ko kada nimbe no kani munya jeddire worre wiya amma dudal nimbe fu faama hande no wodi awjobe loreji hojobe loreji potori no ko jira neddo goto buudi ujinere ni ibe ngoduno imana ko non de merebe ko jirtanobe nimbe gonana no takkitoro e nyawgu no ngada jawdi wobbe ummini tesa mu e yarde don wurtorde wuroji dun don min jehi min joy kengan warde hande gite amen ni min gormi de ngatti miden jewabe wobbe no bujje no gada dum be deni ayi neddo wujji wadi hunde fu pamana hulunino
bonu me borom si wata
nonni gouverneur région mo ñame kaddo inde ono durdugo coronavirus nyawgudo ni o wadi hawrine godon hawridu konna hono syndicatji awjobe taxi kanye ko ete faaba faaba der gallure ñame gam batte haldude mabbe do tindi be paama laabi dino kanbe ko yradi gam batte yardi himbe to yato fu Isaka Hassan 40 o micintini himbe du konna ni kule den enda fu no wontiri makane mo jalla maryama kenda bandi min landimo
ils sont revenus
ardibe mabbe gardi de rol mu en to amin bi ka en jabi do tanade laabi cingadi dundu sabi ko min bi der komiti amin on min jodo min yewtino min dara no min gaddiran tabe ko yirna komiti amin odu ko hawri sey min bi to jo en taxi en ada himbe nayo awjotodo on e himbe tata baba faba ka en du himbe sappo awjotodo on e amparantimu no tawado himbe sappo be bi du wodi weli gam be gii no wonno wada fu der leede duniyaru har ko dara raabu nyaw coronavirus amma har julirde den ni min tawra sadormaaji dundu sabi ko di umi police be gendarme be garde en jilo der hubere nyemede dara to warbe jumude fu e cankita ben kebaado du fu no waddete yeso tuudi kiten dan salake no hidi du fodande himbe bala
danger de la vie d'autrui
nonni sukabe ummatore tawabe wombe no golle e kulantarje kewde e kayndu konnan non ngada ballaga mo do tindi kanye pirto ko e himbe e do fi nyawgudo ten coronavirus der bangeje kewde der gallure nyemey altinande be ngadi hawrtal gonto te korotaji gam batte alle tindinde himbe do fi o en watto ko himbe ndento e nyawgu enda be ngadi du konnan dokke yaade himbe tabe to heba wallitoro har lamgul nani ko fane Mukhtar Ag Ahmed goto sukabe ummatore be ndan halni bandimi Olivier Choko wakati landimo dum on koro hawrtal mabbe korotaji
toutes les populations du Niger
bibbe leedi Niger fu kepta lawol konati internet wobbe du kepta lawol darde television den neno bibbe wuro ben don kani tindinire woni yehe to mabbe hollude be no hani wadede korte kan woni kure arande der leedi ni to min gidi wadde golle amin nenne huyenen ko hoyani bibbe leedi Niger ko min ngadi baka tindi wala hen min ngadi ballagaji gineji ko hisintabe nyawgu no satalaji keme joyi so hoji ndiyan keme joyi kambe kataje keme joyi min kawri bandirabe amin ummatore itube cede mum balliti balla kami ngadi kando no wawi latade pelle goma waldeji go njia ko janum kambe ndu misale ngada iri majju
pour qu'il fasse pareil
nonni hono fawar joni pelle ɗe duniyaaru gonɗe leydi men Niger gollonoje himɓe dow filla faaɓe ko nandi e muɗum ka en du hono kawri kolli wiide keno wadda ballaga mumen sanne dow filla durduggol e ñaw coronavirus nguɗo laati ɗum no woni no hanti duniya fou. Ɗum waddi ko fanen pelle ɗe andani ɓe kolli ɓe mbi kamɓe ɓe artake ɓe gaɗi sigilaw illunkoɓe nanno na walla ka imme ke nde duniyaaru nokkuje kewɗe ɗum ndugam batte ɓe mbi ɓe gadda ballaga maɓɓe heɓa ɓe ndena yonkiji fa hande du konno ɓe keɓa ɓe balla himɓe heɓa dorwida e oɗo naawu. Nenene kay du kañum wiyete ONG noni ONG ɗi anda fof kolli du hono kullon laatiɗe hono ɓe aada keɗo mum ɓe kollodiri hakkunde maɓɓe koto ko tawe ɓe balliti har filla ministére hawjende filla cellat ɓiɓe adamaɓe le golɗe wonno wadde durduggol e coronavirus.
Salamu aleykum Modibbo.
Wa aleykum salam Hajiya.
Modibbo wari ugo on do ñagu coronavirus nato miɗi gaɗano yan do a omi ɓiɓɓe amen kamen keɓe men kisa ñawgu.
Hana ko darta filla ñaw coronavirus ngu minen Modi baɓe e koye amin min keɓi habaruji e ekkintinol dow maggu ko pecci dammi ema.
Ha mi yetti sanne imi hettini on.
Gina ni ko nimɓe kaani paamana woni ñaw ngu suɓay fey goto no diinama laati hen fuu en kalan farto diina ɗon dow ñaw coronavirus ngu ɗon heɓirta laawol nangirde nimɓe kanƴum saabi komin e jamira alsilameɓe acca hawrude juula nokku ngootu ɗum du gam hisinde nimɓe ñawngunno.
Ah, kenan ɗum heɓude motsola onno
ndenne jon en ande dow cellal nimɓe jamiri nimɓe loota juuɗe mum'en fa laaɓa e kaataare gatta ndiyam alcool nda ɗojjina a ɗiili ɗiila nder soɓɓudu maɗa lootira juuɗema e haataare fa laaɓa gatta cakama e nimɓe métre goto acca memol hinere e gite ma hunduko acca kadi memol dabbaji buruɗi nde ɗum tirsi ko memuɗaɗi loota juuɗema fa laaɓa.
Kenan kanjum woni keɓol motsola onno
accon du ñamol ñamduji ɗi ɓenday looton guineji ɗi ñamirɗo leymum ɗin accon dilludu ndu heedana fuu goɗɗum accon hawra wara jooɗo nokku gootu tefa du musuwar ko pi fortoɗa nda itti ñittema wona to keɓɗa fuu joppata ɗum gatta ɗum ley mburi heɓa ta araɓu goɗɗo.
Non wontiri hara filla ko ndarto hono yewtere min pinno hannde studio kala ngu haaltana haala hono himɓe laatiɓe hojoɓe sukaɓe rewɓe gatta e galleji gam batti hinon nawtoroɓe ɓe gaɗa zineɓe kokka ɗum jawdi no ñaama e majjum ɗum du konna hunnon ko laatino laati saɗanoma sanne nder gallude ñami kañum e galluji kewɗe leydi meɗen Niger. Ɗum wonno yewtere min pinno hannden ko laati fa hannde hen Nafisa Adamu Sirfo yeyi waɗo yewtere ɗi waddi minen nomin pirti fulfulde.
Cukaɓe rewɓe duuɓi sappo e go aɓ yahde duuɓi sappo e jeetatiɓe kan en tawa nder golle jeenu ɗo nder huɓere ñamay kan fuu e nder kuɓeje reedu leydi Niger gon ɗuɗal maɓɓe fuu du debbo mawɗo gon kanni wernata ɓe wala du iri torra e pamɗinol e mardi bondi gol cukaɓe rewɓe ɓe galano kolle hano no Alhaji Hamma Idi Sanusi kiitotoɗo haaliri ɗum
ya exploitation de la pauvreté
nato nder gollal jeenu ɗum wowtugo wona e muuyaɗe sukalo ndewoy na rewɓe ɓenno hano kamɓe kay ley ɓaade woni koɓe gatta ɗum nimɓe no keɓa laawol nadde tawaɓe ley mum no woodi laataniɓe ɓe mawɓe no nawtoro e gollal jeenugal
no fi maɓɓe o wonno yahde hannden no haani noon ɗum tawi ko ɗum faama ko wonno uppa cukaaɓe rewɓe ɓe naatude golle jeenu nani pamtinolgol jibo seyni kawyiiɗo filla jinganaade hakke cukaaɓe nder fedde ANTD waɗi
iɗum waawi laataade huunde jonde nder ɓaade hano lawli inna suka debbo on jogorto suka on mardi bondi na saaro muɗum no jaro bagi suka on mawna ley nokku to woɗana ɗum naane goɗɗo nder ɓaade yana e suka on fa sawnomo ndenne a yi o dillan ley koreeji makko e naatoyde njeenu wawtugo wona talkaku wattata sukaaɓe rewɓe ɓe njeenu gaen sen daari dow hemre sappo e tato maɓɓe tan daliila talkaku saarooɓe mum'en natta njeenu
de Alhaji Hamma Idi Sanusi onon gomɓe kiitotooɓe jukkol gole dewtere kiite leydi Niger wi'i nangooɓe cukaaɓe rewɓe ɓe no gatta nder jeenu haana jukke
ɗo
nder leydi men njeenu wona laabi kiite kaɗuɗum noon amma hano wartirde ɗum luumaako uppa sukaaɓe rewɓe watta nder ɗon kam woni ko jukkete gaɗɗo iri majjum nange lebbi jeegon kasu watte yoɓa junaaji sappo yahde millioji joyi
ngam hisinde sukaaɓe rewɓe heewɓe golle bonɗe ɗe sigilaaji kewɗi fedde ANTD siri singi hano no jibo sey ni haliri dum.
Nous avons entrepris
min kingi sigila kamoni wurtade jamma yoyde sukabe ben yewtidide e mabbe chagal mum min kokka sarusiji wattude der koleji e wattitade be fey der jande kadi
insertion scolaire
hanono alaji hamma idi sanusi kitotodo o haliri dum chukabe rewbe be der ko tawa dum no jasi macca ngaku dum du sabi ko no hani non himbe tarsino ko watta mosolo majju hebodo ko yawi
assalamu alaikum balanta jamaa.